waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Heerarka kulaylaha ayaa la filayaa in ay ka sii socdaan gudaha gobolada gudaha nidaahde ee Koonfurta Bari ee Australia, halka magaalooyinka ku teedsan xeebahuna ay hadda helayaan neefis kooban kadib heerkulladii jabiyay rekoordka. Dadka ku nool magaalada Renmark oo ku taala gobolka Riverland ee South Australia ayaa talaadadii la kulmay maalinkii ugu kululayd ee Abid ee la diiwaan geliyo maalinkii ugu kululayd aan nidaahde ee Abid la diwaan geliyo iyadoo heerkulku gaaray 49.6°C, halka gobolka Victoriana oo isaguna jabiyay rekoordkiisii kulaylka kadib markii ay tuulada Walpaba oo ku taala waqooyiga gobolkaasi ay gaadhay 48.9°C. Ra'iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa sheegay in hay'adaha amaanka ee Western Australia ay tahay inay sharciga si buuxda ula tiigsadaan ninka lagu eedeeyay inuu bam gacmeed uu isagu sameystay ku tuuray dad isugu soo baxay mudaharaad maalinkii Invasion Day. Booliska ayaa ku andacoonaya inay walaxdaasi ka koobnayd isku qas ah kiimikooyin aad u kacsan oo suuragala inay qarxaan, iyadoo masaabiir iyo biraya iyo kuskuusan lagu xiray guudka walaxda. Baaritaankan oo lagu sameeyay guriga ninkaas oo 70 jir ah ayaa la sheegay in laga helay agab kale oo la xiriira samaynta bambooyinka, iyadoo oo loo diiday in la daminto. Talaadadii shalay oo taariikhdu ahay 27-kii Janaayo ayaa la filayay in uu ka soo muuqdo maxkamad. Mr. Albanese waxa uu sheegay in haddii lagu helo dambiga uu wajahayo awood buuxda oo sharciga ah.
They should throw the book at him. This was an incident that is quite shocking and he's been charged with
waa in sharciga si buuxda loogu dabaqaa. Tani waa dhacdo aad u naxdin badan, waxaana lagu soo oogay laba dacwadood oo aad u culus. Waxaan rajaynayaa in maxkamad la saaro iyadoo loo adeegsanayo awoodda buuxda ee sharciga. Sida caadiga ahna booliska federaalka ee Australia waxay mar walba diyaar u yihiin in ay taageeraan dhigooda heer gobol, ayuu yiri. Gudoomiyaha xuquuqda caruurta ee Northern Territory ayaa qayladhaan ka muujisay isbeddelada degdega ah ee lagu sameeyay sharciyada iyo siyaasadaha saameynaya xuquuqda dhalinyarada ee Northern Territory. Warbixintii sannadlaha ahayd ee ugu dambeysay ee gudoomiyaha oo la sii daayay shalay oo taariikhdu ahay 27-kii Janaayo ayaa sheegaysa inay cabashooyinka badankoodu ka yimaadeen xarumaha lagu xiro dhalinyarada, iyadoo oo la sheegay in hal cunug muddo 84 saacadood ah lagu hayay qol xabsiya isagoo aan helin cunto, daawo iyo qorax toona. Gudoomiye Shalina Mask oo ah haweeney ka tirsan qabiilka Larakia ayaa sheegtay inay dhibaatooyinkani daba socdeen dib u habeyno degdeg ah oo laga sameeyay Northern Territory, kuwaas oo ay ka mid yihiin hoos u dhigista da'da mas-uuliyadda dembiyada lagu qaado ee caruurta oo laga dhigay 10 sano halkii ka ahaan jireen 12 sano, iyo isbeddello kale oo adkeeyay in ay dhalinyaradu helaan damaanad.
The vast majority are there on remand, that is awaiting the resolution of their charges or trial. So what we're seeing is an overuse of custody in contrast to the use of alternatives that could be
back. Inta badan caruurta halkaas waxay ku jiraan xabsi ku meel gaar ah, taas oo macnaheedu yahay in ay sugayaan in dacwadooda ama maxkamadooda la dhameeyo. Sidaa darteed waxa aanu arkaynaa isticmaal xad-dhaafa oo xabsiya halkii taas beddelkeeda laga keeni lahaa xal ku saleysan bulshada iyo qoyska iyo adeegyo wax ka qaban kara baahiyaha asaasiga ah. Waxa kale oo aanu arkaynaa caruur sii kordhaysa oo leh baahiyo naafo, caafimaad dhimir iyo dhaawacyo maskaxeed oo aan weli wax laga qabanin. Caruurta ayaa dembi loo yeelayaa sababo la xiriira baahiyahooda aan la daboolin awgood, ayay tiri. Dowladda Northern Territory ayaa weli ka jawaabin warbixintan, islamarkaana SBS oo ka codsatay inay ka soo afceliyaan warbixintan aan weli iyagana u soo jawaabin. bulshooyinka dugsiyada ayaa lagu boorinayaa inay ka qayb qaataan aqoonsiga iyo ilaalinta caruurta nugul iyadoo ay jirto koror ku yimid warbixinada la xiriira guurka qasabka ah tirooyinka ugu dambeeyay ay soo saartay xarunta The Australian Centre to Counter Child Exploitation ayaa muujinaya in warbixinada ku saabsan guurka qasabka ah ay kordheen 130% iyagoo oo gaaray 118 kiis sanad maaliyadeedkii la soo dhaafay ee ahaa 2024 ilaa 2025 Helen Schneider oo ka tirsan booliska federaalka ee Australia ayaa sheegtay in dadka laga yaabo in ay dibanayaal noqdaan ay inta badan yihiin caruur da'da dugsiga ku jirta taas oo ka dhigan in macallimiinta waalidiinta iyo ardayda kalaba ay door muhiim ah ku leeyihiin ama ka qaadan karaan wacyigelinta calaamadaha lagu garatoona waxaa ka mid ah la yiri caruur xurriyadooda iyo qarsoodigooda aad u kooban yahay kuwa ay qoysku si joogta u kormeeraan ama caruur walaac ka muujisay safarro qoys oo la qorsheeyay in lagu aado dibadda guur qasab ah waxaa loola jeedaa bay tiri Helen marka qof la guuriyo isagoo aan xor si xor ah oo buuxda u ogolaanin taasoo ka dhalan karta cadaadis hanjabaad ama khiyaamo ama sabab ah inaanu qofkaasi fahmi karin macnaha iyo saameynta guurka da'da sharciga guurka Australia ayaa 18 sano haddii aad ka shakisan tahay in adiga ama qof kale uu la kulmay ama halis ugu jiro guur qasab ah ama ka ganacsiga dadka fadlan wac 131 AFP oo nambarkoodu yahay 1 3 1 2 3 7 ama isticmaal warbixinta internetka ee AFP la xiriirta ka ganacsiga dadka qaramada midoobay ayaa ku buurisay dhammaan dhinacyada inay si buuxda u fuliyaan heshiisyada xabad joojinta ee Gaza. Stefane Dujarric oo ah afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in xogayaha guud uu doonayo inay dhammaan dhinacyadu si niyadsami ah hore ugu sii socdaan isla markaana aan wax dib u dhac ah la gelin wajiyada xiga ee heshiiska. Arrintan ayaa ka mid ah nidaamka fududeynta helitaanka gargaar bini'aadnimo oo joogta ah oo ay ka mid tahay in dadka Falastiiniyiinta ah loo furo marinka Rafah iyo ilaalinta sharciga caalamiga ah ee bini'aadnimada.
The Secretary General urges once again all stakeholders to establish a critical path forward towards ending the occupation.
Xogayaha guud wuxuu mar kale ku boorinayaa dhammaan daneeyayaashu inay dejiyaan wada cad oo hore loogu qaado taas oo lagu soo afjarayo haysashada laguna aqoonsanayo xaqa isxukunka shacabka Falastiin isla markaana horseedaya xal laba dowladood oo waafaqsan sharciga caalamiga ah iyo go'aanada qaramada midoobay ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha Kanada Mark Carney ayaa la filayaa in inta lagu jiro booqashadiisa soo socota oo Australia ku buuriyo inay ku biirto koox dalal awood dhexe ah oo iska kaashanaya la tacaalida isbeddelka ku yimi nidaamka caalamiga. Mr. Carney ayaa khudbad ka jeedin doona aqalka baarlamaanka inta lagu guda jiro booqasho uu ku imanayo Australia bisha Maarso isagoo noqon doona hogaamiyihii labaad ee Kanada ee Australia yimaada. Baarlamaanka ka jeediyay qodobada Kanada oo si weyn dhaqaalahooda ugu xiran yahay ama tirsan yahay Mareykanka ayaa marar badan wajahday cadaadis iyo caaro ka timid madaxweynaha Mareykanka Donald Trump taas oo dhawaan uu ku hanjabay inuu saari doono cashuur dhan 100% badeecadaha laga soo dajiyo Kanada hadii heshiiskan si la saxeexdan dalka Shiinaha Mr. Carney ayaa sheegay inuu Donald Trump kala hadlay arrimaha la xiriira mustaqbalka xiriirka ka dhexeeya labada dal
We discussed as well what Canada is doing positively, and this is the context of our discussion. What Canada is doing positively.
Waxaanu sidoo kale ka wada hadalay waxa Canada si wacan ay u sameeyayso, taasina waa macnaha guud ee wada hadaladeena oo ah in ay Canada iskaashi cusub la dhisanayso caalamka oo dhan. Waxaanu sharaxay heshiiska iyaga Shiinaha, waxaan u sheegay inaanu muddo 6 bilood ah 12 heshiis kula sameysanayno 4 qaaradood. wuu ka helay arrintaa sidoo kale waxa aanu ka wada hadlay waxa aanu damacsanahay inaanu mustaqbalka samayno ayuu yiri saadaasha hawada ee dalkan Australia maanta waxay ahayd sidan magaalada Perth waxaa laga filayay qorrax 30 degree Adelaide qorrax 33 degree Melbourne qayb ahaan daruur 24 oo aad uga fiican dhowr 4 la ahayd Canberra inta badan qorrax 24 Sydney qorrax 29 Brisbane qorrax 31 iyo Darwin oo ashuuxyo iyo roob weyn oo galanka dambe la filayo 30 degree halkii dollar ee Australiana maanta waxa uu suuqa lacagaha ka joogay ever dibic 70 dollarka Mareykanka korb u yara kacay waa 70 senti ever dibic 18 euro ah hal dollar iyo 16 senti oo dollarka New Zealand ah ever dibic 10 pound ingiriiska iyo 2 dibic 17 dirhamka imaraadka warkii arbacaduna intaas ku dhanyahay
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebook ee sbs somali